The Hanks Media. Sit down. Wadena linya ya maje. Maje. Baby twala tugende. Mbuga tugende. Mambo we. Olugendo nakute rakavi. Rakavi. Baby. Binyumanga nkuweka weka mwa. Thabu nenji sunda mwa. Kakonjo, nawe nongkule mbelo. Mkwa driver Baby, you're my darling.
Lion.